Battle with Jah, bless no one crush. Has talents bila kuchoka.
Sasa leo ndo tunatumia nguvu, sawa, nipishe nipite. Leo ndo tunatumia nguvu, namba sufuria, nda akili ishapita. Kwa nipishe nipite, nda kutia gumu, mitungu la family mtu chaka. Stoe nyanya chungu, anaitwa Baba Da Boy MC, abuwe. Kuna mtu anaashwa, piga makachu Zanzibar. Stoe nyanya chungu, anaitwa Mumakachu. Puka tundi pa, tundi pa, tundi pa, tundi pa, tundi pa, tundi pa. Anaitwa Yes to Simbongo. Puka tundi ku, tundi ku, tundi. Chibo sala sino pi, tundi. Ash, hey, tundi pa. Inta, hey, tundi ku.
Nani?
Ndoka nayo
Hansi Tarenti
Nazimika zimika
Mama Minasema koke mabomu saida fundi nisku Koke mabomu mananku official Koke mabomu nidu mtu agizani Koke mabomu Hansi Tarenti Koke mabomu Koke mabomu Koke mabomu Atache
Hansi Tarenti
Kuna jambo nalitengeneza Kuna kitu nakitengeneza Mi kuna jambo nalitengeneza Kuna kitu nakitengeneza Watu wana moka Moka, moka, moka kesa umetoka Toka, siwezi kuwaogopa Watoto, watoto kwangu wadogo Ndo maana najinunisha Kazi kujipa tumasipa Sokoto, msokoto na mwesa mwesa Japo wawo wanatumia mishisha Dua la koko limefika
Chema tuite majesh Chema tuite majesh Chema tuite majesh Chema tuite majesh Nia ite kama yote, sema kama yote, yata kuja kama yote Nia ite kama yote, sema kama yote, yata kuja kama yote Chata kuja kama yote Nia ite kama yote Chata kuja kama yote Sema kama yote Nia ite kama yote
Wanatuchunia Wanatununia Wanatuchunia Hila mula mwenyezi mwenyewe ndo anajua Nikipika bamia Kwa uvya nukia Kwetu kiungulia Hila mula mwenyezi mwenyewe ndo anajua
Hamelusha nkumi pi Rusha nkumi mpili mempiga zona kumi Hame rusha nkumi mpili Rusha nkumi mpili mempiga zona kumi Twe Mempiga nyenge Mempiga nyenge Mempiga nyenge Mempiga mama Mempiga nyenge Mempiga nyenge Mempiga nyenge Mempiga twente
Kuna jambo nalitengeneza Kuna kitu nakitengeneza Mi kuna jambo nalitengeneza Kuna kitu nakitengeneza Watu wana moka Moka, moka, moka kesa umetoka Toka, siwezi kuwaogopa Watoto, watoto kwangu wadogo Ndo maana najinunisha Kazi kujipa tumasipa Sokoto Msokoto na mwesa mwesa Japo wawo wanatumia mishisha Dua la koko limefika
Hacha ujauri Nana sojua Hacha ujauri wae Olazima ujue Paka tena waka Mama Kuna tumezira mwili na matumeza Kili kuna tumezira mwili na matumeza Kuna tumezira mwili na matumeza Kili kuna tumezira mwili na matumeza Kuna tumezira mwili na matumeza Kili na matumeza mwili na matumeza Kili na matumeza Kili na matumeza mwili Sala suna pi Oho Chemsha chemsha maya
Haya haya haya
Haya sojua
Haya haya haya
Wase wa karantini msela ilo
Bajo 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 bajo
Yasini wa karantini Sasa ni Torino Hacha ujauri Jai babu wa Torino Hacha ujauri Na ito panga mazuna Tudipa tudipa Toto ili Ruti paka keko Puta tudipa tudipa Maela Puta tunduku tunduku Maseke Puta tudi 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 Anaitwa Lula Mpacha Anaitwa Lula Mjeuri Tudipa Sala sinabili baba shedi Tudiku Nanya sojua Kwa mbiku mapila Tudipa 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 Nanya sojua kibatari Puka tudipa 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 Mtu mwosi ya dosa Shamanzi ya tima Tudipa Baba Nasi, Baba Sharafi, Tripipa, Baba Kayali, Tripipa, Gomeni Narani, Tripipa, Nightables Karewa, Tisna Pili KK, Ubali, Naremawe, Ubambeshi Baba, Asfaya Baba Feti, Mane Mane Pesa Baba Nadi, Sina Pili Machino, Eko Dipsi, Tripipa, Tripipa, Anaitwa Yebalisti, Tripipa, 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 Yoni Rosaba, Boy Kakidari, Tripipa, Tripipa, Macintosh, Nanya Soluwa, Anaitwa Kishuga Sela, Tindiku, Logo Efu, Nanya Soluwa.
But we just bless no one crush, has talents, bila kuchoka, one love, respects.